mama.
Oye lali kama mama, Samia mama, majukumu ya nchi unavyoyabeba mabegani mwako tunakusifu. Pongezi sana mama, anavyotuthamini, heshima kwa mama Samia. Abagui wapinzani, kwake wote sawa, tukupe nini mama Samia eh. Unavyolipenda taifa lako, Mungu atakulipa.
Nani kama mama,
mama Samia eh.
Nani kama mama,
mama 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 eh.
Nani kama mama,
oh Samia mama. Mama Samia mama, ai, tunakupenda sana
mama mama, usiku na mchana, ai, tunakuombea utuvushe salama.
Jaliwa hekima, busara na heshima, unatuongoza vyema mama.
Matendo yako yanaacha alama,
inatujua dunia, kupitia royo tu ai, telingi wetu Samia ai. Asante mama, nchi ameifunga.